alivyofunga na nipandisha, alivyosetika kwa kuchoma, badman mina tandika. Sikia kitu kama radi, 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 shia call me papi, papi, papi. Sikia kitu kama radi, 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 shia call me papi, papi, papi. Nankulia njuku ndege mnana, baby shika maukuta ukinama.
Uga toto mali safi ya panabishana, tunapiga na usiku mpaka mchana.
Naso manga zote DM, 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 DM za madem na mashem, shem, shem, shem.
Sini cheche nipe game, 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 game.
I got the money and the fame, fame, fame.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Cheria ikisema utatoa, 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Cheria ikisema utatoa, 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 utatoa.
Yeah, nitakunywa kitaka kumwaga maji kwa bedi leo mimi na wewe so mimi mazi. Mindo mafuta kiboko anazi, aka nzi ugonjwa wangu mavi. Njoni kufunze kuikoki pisto, arafu njoni kufunze kuikaza kiko. Yani ni puwa nataka jicho, kizimkazi na hapa ipo.
Yo, what's good Tatiana? Kitambi ilo kumo tawezana. Anataka bando cha Tiana, akivua blouse shati yana. Ile utelezi prumba gamaga, mtoto badi nane Johnny Madra. Yes, nakula vyote bila shaka, kwa bedi ni mwendo vipara kala maka.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Cheria ikisema utatoa, 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Cheria ikisema utatoa, 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 utatoa.
Paipu zonze zifunye kazi nyoke, kwani na gubugu mepaka motoke. Kumunyigo tumpo na mingaba Taliban kugan, menkugambo wigana na ye.